Geneva. Sky. Sesgenile mbali. Already. Siphakathi inside. Phakathi inside. Phakathi inside. Siphakathi inside. Phakathi inside. Phakathi inside. Esiphakathi inside. Lalela phakathi inside. Phakathi in. Phakathi in. Phakathi in. Phakathi in. Phakathi inside. Siphakathi inside. Ephakathi inside wena. Phakathi inside.
Offside, in my banner outside. Siphakathi in.